maamulaha magaalooyin sida ayaa ku boorayay xubnaha golaha in ay ku bixiyaan inta badan lacagta gargaarka ah dawladda dhexe ee COVID-19. Kaabayaasha shaqaalaha ay ku jiraan mashaariicda biyaha iyo mobolacada. Wadarta guud waxay ka badan tahay $4.3 milyan. Golaha wuxuu rabaa inuu u qoondeeyo inuu ka badan $5 milyan oo laga talo galay macaash doonka, dalxiiska iyo isgaarsiinta. Magaalada waxay haysatay ilaa dhammaadka 2024 inay qoondeeyso lacagta iyo 2 sano oo kale inay ku xibiso. Bade sabka Nebraska Pete Brackett ayaa ku codsanaysa sharci dejiyaasha inay adkeeyaan diidmadasha qayaxan ee ugu alaanaa dadka deegaanka inay ay ururiyaan dhafaha kaalmada cuntada, isaga ku dhawaad inay tasi gabnabo ku goobasha gobolka ee aafada. Guddoomiyaha jamhuuriga ayaa warqadiisa diidmada qeyn ku sheegaysa in talabnimada ay abuuriso kala furfurasho dadka qaata si ay u raadsadaan shaqooyin mushar fiican qaata iyo xilka ganacsiga badan baxay way ku qaban shaqaalaha. Diidmada qeyn ee dilacayn degdeg ah kala kulaynta dadka u dooda dadka saboolka ah, kuwaas oo ku daday in qiyaatood badan inay haystaan qoysas shaqeeya oo leh caruur wali dala dacayda cudurka, si loo caawiyo dadka ku joojisa adeegyada lacag bixin kale oo diista qayb susay. Qaybnintu waxay dhacday 10:00 subaxnimo ee Sunnybrook Church. In ka badan 1,200 sanduuq joojin doonaa iyada la mariyo barnaamijka daryeelada qoysaska ee USDA oo la qaybiyey caawimaad ah ku yaalan hay-adda waxbadka bulshada ee xarunta Sunnybrook Hope Center. Waxaa jiray baxii xoog leh oo laga talagalay dacdood la mid ah oo la qaybtay todobaad ka hor.